Ni wajibu wetu kuipamba hii dunia na kutunza uoto asilia.
Tuoteshe miti tusikate mijini na vijijini, tukabiliane na ukame pamoja na
tusiishi kama kutakuwa na kesho, tusikatili kizazi kijacho. Kijanisha dunia ndo kitu ambacho ona kama ni nyumba yako inawaka moto, na hakuna plan B, there's no planet B. Hakutakuwa na kimbilio, okoa planet hii. We greening is the movement, ungana na me, chukua hatua, climate change is real.
It's a green world, kijani, ndoto yangu mazingira kuwa safi. Kisiki hai, sikati mti napogelea, naipamba nchi inanitegemea. So keep digging, kata kukata kata, usikubali kata mti, yani keep digging. Hicho kisiki usingoe, kita kuletea ushindi. Keep digging, now let's regreen.
Chukua hatua, dhidi ya athari zitokanazo na mabadiliko ya tabia.
Kijanisha, 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 Tanzania, kijanisha, 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 Tanzania, kijanisha. Mwana habari, tumia nafasi yako kuhamasisha. Ewe msanii, tumia sanaa yako kuhamasisha. Na mwimbaji, tumia sauti yako kuhamasisha. Turudishe ardhi ya kijani, turudishe kama zamani.